Kandamiza uo msumari uta ujisikie. Na mina binuka chali chali mpaka nisikie. Hapo ndio utamu, penye utamu. Ongeza mashamsham, sio haramu. Hapo ndio utamu, penye utamu. Ongeza mashamsham, sio haramu. Tisha baba, tisha baba, tisha baba, tisha baba, basi tisha baba. Dokta wangu sindano nichome wewe yangu dawa, kwenye tope timu wana vumbi changanya siyo mbaya. Hapo ndiyo utamu, penye utamu. Ongeza mashamsham, siyo haramu. Ongeza mashamsham, sio haramu. Tisha baba, tisha baba, tisha baba, tisha baba, basi tisha baba.
Nipe diko diko nikugande nishushie na mate. Chocolate, keki, ya vanilla, na vipande ni kate. Ale ni date, ni dondoke, ni kokote, ni kupate, ni komboke, ni legyote. Ale ni date, ni dondoke, ni kokote, ni kupate, ni komboke, ni legyote. Aya tisha mama,
tisha baba, tisha baba, basi tisha baba.